I and I. Sony Zagoy, Bina Boy, Dan Boy, Sony Zagoy, Big Dream, Big Dream. Vaima. Super the Dilagasi, this is Dubai Kosuni. 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 Para, keremani lenya vamali disi. Aba chupa ya kinyi podu biarusi. Nyalo alungi tina jekore nasi. Ile jokumba sa police kesi. Bino, barola niko seba metro. Menga chupa, machupa dio tembeto. Ole jewara ketro ziti satro. Driver ya noa, ma wallet inijue. Ade joduga sero biga mubi chupa chupa. Menga joni mbesa nyire mabita chuka chuka. Madora tazi kwa mala mauzeni yote chupa. Makinto nyijua ini malidini chupa. Super the Dilagasi, this is Dubai Kosuni. 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 Mari mingo yo sa chirusi mando andro. Tado ba klaba sa tado ne ba kuwa u. Marule kuba tito tamala mari mafu amvu. Liquid drama kakamvu zaku warema evu. Super ano tenyo zeni speaker. Speaker, ngyo chupa nale mamvu tango matuta. Iwo dudriani bako kota. Mamvu endru, mamvu ara, mamvu abu, mamvu abu, mamvu abu. Ayy, mvuta. Mamvu abu, mamvu abu, mamvu abu, mamvu abu, mamvu abu.
Ekwe rodoro wa alea.
Super the Dilagasi,
Adieloni.
This is Dubai Kosuni,
Adieloni.
Super the Dilagasi,
Adieloni.
This is Dubai Kosuni,
Adieloni.
Super the Dilagasi,
Adieloni.
This is Dubai Kosuni,
Adieloni.
Super the Dilagasi,
Adieloni.
This is Dubai Kosuni,
Adieloni.
Para, kera mani lenya vamali disi. Aba chupa ya kinyi podu biarusi. Nyalo alungi tina jekore nasi. Ile jokumba sa police kesi. Bino, barola niko seba met. Menga chupa, machupa dio tembeto. Ole jewara ketro ziti satro. Driver ya noa, ma wallet inijue. Ade joduga sero biga mubi chupa chupa. Menga joni mbesa nyire mabita chuka chuka. Madora tazi kwa mala mauzeni yote chupa. Makinto nyijua ini malidini chupa. Super the Dilagasi,
Adieloni.
This is Dubai Kosuni,
Adieloni.
Super the Dilagasi,
Adieloni.
This is Dubai Kosuni,
Adieloni.
Super the Dilagasi,
Adieloni.
This is Dubai Kosuni,
Adieloni.
Super the Dilagasi,
Adieloni.
This is Dubai Kosuni,
Adieloni.
Big up on yourself, everybody who loves anybody. You know this soon is Sago Outer Rasasi Music Empire. Respect in all aspect, you know this how we do it. Total madness, Kelly, you know this. Razi Desmond, as you are, Nyalaka.